Watch out.
Yeah.
Watch out. Watch out.
Some judges. Yeah. Yo, naanza na ee, squeeze kicking paka msibani selfie. Hajulikana rothi wa nani wasani. Rambi rambi wanatia mfukoni. Shirole na nawaza pate diri za jikoni. Mr. Kiki kiki zinanifuata. Nasikia vikuku mtavadi vibata.
Sula ya data, ukipenda ni itaburapa. Sula ya data, ukipenda ni itaburapa. Sula ya data, ukipenda ni itaburapa. Sula ya data. Ukipenda niite amolapa. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash that, wash that, wash that, wash that.
Amolapa, amolapa, amolapa. Sula ya data. Amolapa, amolapa, amolapa. Sula ya data. Amolapa, amolapa, amolapa. Sula ya data. Amolapa, amolapa.
Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that.
Namaliza MB kwenye mitandao.
Sula ya data.
Nikiposti picha nakutana nayo.
Wash data.
Wengine wanakatana habari wanayo.
Kutokuchana trendi kwenye vichwa vyao.
Kwani vipi, majirani vipi? Au mavoko anashindia pipi? Mbona amekonda, isiki mziki? Au memponza, ustawa wiki?
Yana mekufika hapa, brother kaka. Unatangaza ndugu, na morapa. Wamefiata, wana data. Na sura ya data, wakiniona tuwa na wasa data.
Wash, wash, wash data. Wash, wash, wash data. Wash, wash, wash data. Wash, wash, wash data.
Wash that,
wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that. Wash, wash, wash that.
Wash your data. Wash your data. Kama umefeli, umeshindwa, umeishiwa kabisa, ni mwenzangu na mimi. Omba hata kwa jirani tu akuunganishe na wifi, nini meshaende wifi. Aya bwana, dunia hii. Samu hivyo hivyo nakosea.
Some touches.